Nwanne m jiri ya nwayọ, echi bụkwa ụbọchị ọzọ. Nwanne m jiri ya nwayọ, echi bụkwa ụbọchị ọzọ. Nwanne m jiri ya nwayọ, echi bụkwa ụbọchị ọzọ. Honey, my gin, they know I
Yourself.